Amazima ddala nkimanyi nti Mukama ommanyi, bwe ntunula gye wanzigya, abalala gye wabaleka. Onwanira entalo abalabe ze baleeta, kale ne bwe bayimuka nga Mukama w'oli sitya. See you.